kayimba kenkuba kumunene kulira nkwagala nyama zimu nkuba wadde obugambo bungula obukubulira nkutwala omutima olowooza otya kana kaseko kolaba kumatama kazerwa kubanga nkulabye tobulawo bebi emirembe gimbula kadina mwana wa kitange kikole onjagalira eddala nga bonna 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 bakakase ntonjagalira ddala ddaali njagala balage toyagala nze nanga omutima gujune munanga balala baleke ez'omulenzi maama talumya mutwe kikole tupepeye kulamuzeeko nange mwatukubire munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno kati nkugamba mazima nogenyini tombalira mwana watu mubali abawujawujja obusepiki bebi ngugumuka ekiro nga nkulabye gwonyumidde mu kadaali bebi ngonananana nanana onanagiza mu butufu nanana nanana nanagira bebi nkwagalomu oli kibunomu mai kidaali kibubu awasa omulungi abatuuse kulunda munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno ebwe ndiyogera ebigambo lukumi era sigala simatira lwakuba ebyabogezi mbatya abatabbizi mbatya bigambo byabwe baleka abobogera ndayira siri kusuula mambo mingi baleke balasanabo sengela babake baganike yayake baganike senjeke baganike nakukunda shane nakukunda shane nakukunda shane munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno munanga oli ssanyu lyange munanga oli ssanyu lyange olinga musana bebi wange daali oyaganga musana buli wemba ndabagwe weka buli wemba ndabagwe weka kati kwata woyagala twala 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 munange gwoyagala zuuno